Himɓe ɓuranɓe ujunaje temerɗe nayi nde liɓaale maɓɓe daliila feccaago mbeela alawu nder Maiduguri laamorde jiha Borno yoɓɓe Nigeria woylaare. Mawɗo hukuma ballal ɓe masiibu heɓi ka lesdi Nigeria bi'eteeka Nema Hajji Azubaida Umar anndini noon haa mo ɓe diwi'uki ɗum tammi yimɓe kewtuɓe 35 nde liyonki wakkati masiibu ɗu'um. Mi heɓi haaluduki e gooto nder yimɓe Maiduguri bi'eteeɗo Abbas Muhammad do feccaaki mbeela alawu e wonnere ndiyam ɗam waɗi.
To alhamdulillahi ni ndiyam man ɗam waɗi bononda kam amma ɗam saali jooni ɗam fuɗi e lordi ɓaawo amma ɗam waɗi bononda yimɓe e nder haalaaji ɗay nonnoon yimɓe woɓɓe feere ci'eeji maɓɓe doole ɓe egga ndiyam partude e ci'e pattude ma pattude gabaɗaya ummi reeta wuro man pat ndiyam man meni reeta wuro saai Maiduguri bo wuro mango sosai.
Wurna pattule gelle Maiduguri ndiyam mbeela alaw nyaani nder haa e laamorde laamiiɗo gelle ɗen Shehu Borno e juulirde jumɓa mawnde nde yeeso laamorde Shehu nden. Nder inaaje ɗe ndiyam wonni malla boo nyaami kawtidii e luumo mango ngo miisiije nden bi'eteengo Monday Market e luumo na'i haa e kaɓɓordu ɗo tuuba en mbi'ata prison ndu kaɓɓaaɓe ɓuranɓe 200 coobti ndoggi nder maɓɓe boo haa e Boko Haram en saata gikku'en. Hukuma wallutuki yimɓe ɓe masiibu heɓi wi'i haa jooni ka ɗon tiini wallutuki wurtineeki yimɓe woɓɓe ɓe tampuɓe wurtaaki iga ɓaale maɓɓe ko ndiyam ɗam telli. Jiha yooɓe keddu haa e Borno fuu fottidi e wonnere ndiyam tottoɓam gese gawri ɗuuɗɗe ndella daliila ndiyam ɗam dillidi e gawri haa e relleeki Barwe malla boo ɗate jokkuɗe galluuje jiha kan mawɗe. Mi heɓi haaluduki e Muhammadu Sani mo gelle Borno Kici nder jiha kan ka yooɓe mo ndiyam dillidi e gawri gese Borno Kici.
Njenjerteɗam alaji e min gonnoɓe ɗan mbeelo mbokkolko min mbeɗenoɗa tan debbo jam wari ɗu fuu wonmi fii ɗum haala gese bo gese kam wona ko goɗi gaba ɗe ndiyam en ɗon jooɗi bonne keerol keeji ampani doɓɓoɗeke waalake nder mo ɗum meeɗaari ma ɗum awa ɗum ndiyam tan waali bila haddine te e ndaaruɗa ko ɗum hanjet tan wona goɗɗum ko mbiyata aa gomnati jahri yoɓɓe wona ko waddani min wona patɗe fuu goɗɗo wona tema koko ɗum waddani min kam ɗum hanjam woodi sokkojam ɓaawo daamagu e hanjum ba ɗon naƴi wota mi inaare kam waaleede kilomita gooma
kerol hotowol ngol woni ɗo o Pappa Adamu Ja Kusko, Radio America, iga Damatu, jiha yooɓe.